Yesu muri atomwali tetama tumya kokolie Yesu muri atomwali endwadde obwavu byasimula tabisobola kumcontaininga kulemeredwa buta kulakulana nedda tekisoboka ekyose kitundu ku mugabo gwange tebisobola kunsibira mu busibe kubaya wangula magomba tuddemu nse munda tani bom kebenukiriye gyekulaba mukisa geza okunumba zinamu kuba kyawetedda zinamu mukama kikoze zinamu kuba kyawetedda zinamu mukama kikoze zinamu kuba kyawetedda kama chikoze bagamba balowoza mbalimba balowoza mbalimba kanyuse nkonyokese na birimba mukama tasekererwa tali kuleka kufuka chisekererwa bwamusinza mumoyo ne mumazima tali kuleka kufuka chisekererwa bwamusinza mumoyo ne mumazima damosula katimbako ugenda kwata byota kwatangako mukama fulumye dogo ne bikoli mona byale lwa bisana ho balechi balecho sanyo mukama genda kuna zake naku damosula katimbako ugenda kwata byota kwatangako zinamu kuba kyawetedda zinamu mukama chikoze zinamu kuba kyawetedda zinamu mukama chikoze obugumba butafumbirwa kuganibwa obutawasa tebisobola kunsibira mu busibe kubaya wangula magomba tuddemu nse munda tani bom kebenukiriye gyekulaba mukisa geza okunumba zinamu kuba kyawetedda zinamu mukama kikoze zinamu kuba kyawetedda zinamu kuba kyawetedda zinamu mukama kikoze zinamu kuba kyawetedda zinamu mukama kikoze tetama tumya kokolie Yesu muri atomwali tetama tumya kokolie Yesu muri atomwali tetama tumya kokolie Yesu muri atomwali tetama tumya kokolie.